TrotroMusic.com.
Mimi hata madari muniue muache watoto. Yeah, hawa dari mutuwe sisi wate. Umetuachia nani? Sasa huyo kijana amekufa hapo. Mama yake anaachwa na nani?
Mtoto amelazwa mochari. Niliambiwa nikiwa kazi. Walimu piga risasi hadhara. Katumwa kamwone babake mkuni. Baby, I cry. I promise I cry. Nilia mpakuta. Amekumaliza, yeah, yeah. Many regrets. Nimebaki nazo. Lakini usijali juu.
Dead boy, turn off the lights. We were just fresh from a fight. My involvement on the Kenyan's plight. Sorry, mama, didn't mean to be rude. Late night tears in your room. So I had to fill in his shoes. Cause things are going my shy hood. Well, I saw Mato and Brio marching next to me. Top of our vocals, to the shout, reject finance bill. While little bigger smoke on a baton. Protesting peacefully. Kisha giza totoro niko limbo bunduki. Mamio niko na dado. Dado is proud. Tumesikia eti Zakayo. Kalamu ilisha wino.
Nitawakumbusha, nitawakumbusha.